studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jire to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal sekrabe kedibe. Colonel Major mbiyan goddo e foftere ba ndaw woni president lam hakunaaje kikida ko woni ko horejo gubbal CNSP humpiti dun yo wattu sedem fadde timode sarti mbiyan fedde CDEO. Hono mbiyan kedde annaru ndu leedi mali ndu dun yambini nyande dogo e go lew septembre hetanango heptagol jam susli hikka woni dentan dawrudidde mbiyan heptagol jam mbiyan hikka woni e mbiyan yo wattu sedem waydende yo wattu mo waydende naguna le nokkuji kewdi leedi ndi. Leedi mali ndi na landini mbiyan yambinde yiti mawru chapane jeego bo mbiyan nima ko mbudum tama yamberde na hani e mbiyan tama nyolamo hani yamberde leedi mali goto fuf e mijamu dun mbiyan bangal alhali leedi ndi di ngoni sembe kawarju amen hande kikide mbiyan altiner no kay go lewru septembre 2020 bismillah sakira. Colonel Major ngodde foftere bandaw woni president lamu hakundejo o kikida ko woni ko mbiyan kanko horojo gubbal CNSP colonel Assimi Goita humpiti dun kanko dun woni jokko president o cubbi beedo fe mbiyan yimbele be woni fedde mbiyan de gubbal CNSP jo inni tiagal jodo halaji hakundebe be leedindi kedana ko ban en Umar Wagalo e do fo sango kanko Umar o
kanko gonnodo li armé kido gondo foftere nyaloma handen o mo noddirta ba ndaw kanyum woni lamido lamu hakkundeje le leedi meden di miccitene wido latino ki ministre kumido kabaru kaborde le leedi meden di wakande IBK wonno tonde jokko mako yo colonel Assimi Goita lamido fedde CNSP hippitimbe lamu IBK le sappo jitti lewru out yabbi non du bedo yimbele dido be cubama le kikida ko bomako do tiagal ko yimbele sappo e jeddom darini dido golleji ido waylata sababu nyaloma handen o so jukko je ngada de fiodi leedi mali ndi dum immine miccitede wiidi ilalamu IBK hospitali sappo e jetti lewru out gabbe nondu fedde sedia wonde darne gollidingol mudu hakkunu mudu e leedi mali kanko good luck Jonathan kedjar fedde sedia woli tidallaaji leedi mali ndi o mo domaado le noga etti lewru septembre warorundu bedo yimbe li do cubabe be kani watade le noga e joy lewru septembre warorundu miccitede wiidi be cubama du wakkati de mali wonde yambinde du mudu chapan e jagon ko henti ndima ko mudun
honjotobe yogabe holti wiide golleji handi ardinede e le transition on goni yewtagol sifa mbiyen jogol habtibe be kanye hewtagol mbiyen jam no yawiri landinal wuteji labodi be koliti wiide dun kabaru talk mbiyen talkuru jam e dawral dun hana yebere kedan nako Bokar Bokum ko halni mbiyen Elizabeth Walet Mohamed
transition o anara lata de transition politique so transition on lati ki transition politique parti politique en nation en sen nation chema nation ne fukkan halde hala mali fu nata so fu be kawri an tidi decision yi yimbe ngidi bamedi hande hande fa mali waylito decision politique wa wa pambe hande sa wi a meme kulle jogaje fu be mien ada jaa o mani parti dewrata do ana hani hande to decision da ita hen ko ma be nanno yimbe be ngana e politique kam e sota sembe jodo nande fu e mbiya o président wala leddi tampi sharia wala e leddi kudum mutini en do kana pamen ana hani joni so transition ana wadde fu pamen non kabaru jawdi ni hala mun hala so joni en gadi transition o parce que CDEO wana hulti na yimbe ana nata kana yalta ga so en jokkiti CDEO kasin tabe tindo mu kaje den gol ngol wali tindo waray en cokata no gorno den
odo mbawi tuttu haklaji modo do page meden no Facebook e kany Twitter Arnor Allandu fufu yambini hande yiti mawri chapande jenna mbien chapande tati jenna bo heptagol jam hitande fufu nyandi noge ko lewru septembre na hertana kabaru jam buri fufu rafi wolde bangal nyifugol basiji le nukuji do di ngoni mbien so gubal kaptoje mbien cinibe talkuru jam e dewral en mali be kay be mbien wuti wolde fevde e larme gilla hitande 2015 gube terrorist en mbien kay ana heddi wadde hunjande hore chadale e li heptagol jam leedi mali ketna no keban en Malik Diallo e do foistango alsisi
wadude jam hakkuni yim dou woni sisili ko fedde noddirte ene Nations Unies bami fa wada yambere nyaloma noddirte do journée internationale de la paix yambere o do nyaloma ana wada ila hitane 1981 anniya majere nyaloma o woni timminde haboji gondi hakkune yimbe le adna wartirde kawral hakkune yimbe kaboobe fedde noddirte ene oni le sisili hitane hikane ana yidi faabaani hakkilaji fu gondi to yogoji jang hakkune leede bibbe leedi leede gondele adna no fedde mo noddirta conseil de sécurité des nations unies ana yaltina wattufu talki du sababuji kadudi kaldal kawrangal kulireere kay jukkoje fewde yimbe fulati be sababu na anditabe wide kanyu en woni kadube kaldal kawrangal kulireere beedade kaldal kawral tinangal ko hawrado mudum du bato noddirtero conférence d'entente nationale kay bato noddirtero dialogue national inclusif ngado décembre 2019 fu nardi e inde jang horebe kube jogibe kaborde halde medo yimbel ana wondi yogude basi wattu fu fewde leedi malini kambe woni ngombe tagal rafi denangu modo gondo le sahal leendi fayotade le wuddu leendi
nyande 30 nogade lewru septembre woni ko leedi malindi yambita yiti mawuri chapando jogobom biyanna ndima ko mudun yambere hikka hawruti e madraju ingul lam haknejo lewru lerju sede fadde den goto fuf e mijo mudun do landilal yambere ne won holitibe yo biyanna bonanda kalisi bangal alhali kebe leedi ndi wobbe kay bihi dun hani yambinede alhali didi e tawede fuf larme kay holiti wide biyanna diler fuf wattake bangal mudu keddana ko hebani en Umar Sankari do faytango Amnata Dial e Umar Waygalo
illa hitane 2012 woni ko fijugol yewtereji bantugol ndima ko leydi malindi fanditi de hitande hawri duubi debbe sappo ko mari banti ndima ko mudun de hitande pijoli di fu natama sigasu damu ko be leydi senegal kanyun en keyana de yembere de hitande ilanden yalti hen rebellion o futti beedi hen rafi denagu dum lati ke tidalaji mawdi so fanditi yembereji gaduje yituma wuri bantugol ndima ko meden e hitande 2020 hakkilaji di ka ana chelsi fijo wadetena wadataki
les dépenses pour organiser
dépenses de mawdi ngatte sono dido yambereji ana ngade beeda hen dépenses armée o do min kam mi mila idum hani wadete sabide yidum yambere leedi ndi non yodun yambere leedi ndi fo e mangal mawdi do hani wadete
parce que c'est une vie pour la nation
il est vie habiti be leedi ndi noga didi dewdu septembre ko nyaloma kertanado e leedi meden ndi e le majjun mo hana jabbade tawe wala ko wada hen feeso tawede tidala dafi denagu an wodi gouvernement wala ileedi ndi be kolliti wiide yambere ka wadan talata 22 lewru septembre ka de mawnata colonel jaran kone kanko woni directeur de l'information et des relations publiques des armées dirpa kereden mo
cette année il est prévu
tan hikande be ngaran be dokke kaborde dum woni mangal paden no dirtebe fama be miden gondi e landinade dedo yambere wadore ileedi ndi
gouvernement national
22 septembre 2020 ileedi malindi hikka wadan wakati de sidiya wo jukki deedi madindi ilande laamu o hippita sappo ijeti lewru ut yabindu do ele kawrital laamu ko be leedi sidiya wo kany habiti be leedi jogi be laamu o jonin be dokki habiti be ka balde joyi totta laamu o civil
leedi malindi na yambina odo yiti mawuri chapon jogo bo wattuma nokkuji kewdi leedi ndi na jungo gube kaptoje kambari dum jaati men habiti be leede godde na der leedi mali ndenno ho jottobe hewbe na mbiyen lando tama leedi mali na jogi ndimatu ngudun hakika yo mbiyen ndedo yewtere yo jogi tawol yewtereji meden hertanadi yambere noga did lewru septembre 2020 kedana ko hebani en Malik Diallo e do faystango Umar Waygalo Amnata Dial
ko nayri bangal sariya kay mali hemti ndima ko mudum ka dum etawede fu kambe janginobe jande do do wure be bihi landul mangul ana don tidalaji mo dum gonti e matede kedde mo kanko docteur Khalilou Sidibe o jangino jande do wure ko masifi do hen
juridiquement
so esariaji di yewama mali ana jogi ndima ko mudum sabi leydi ndi ana jogi laawi kollitoji dum woni leydi yimbe laamu chudondirdo e politique di leydi dun jogi ndi bawde di jogi ndi laawi sariaji lobbi jokkunde e laawi sariaji sabe dum hollititta di leydi
so tama do sariya mali hemti ndima ko mudun ko nayri bangal kebe kanya kalisi nyametedo wona non dum wori kanko docteur Khalilou Sidibe o holliti wi defa handen kalisi nyametedo yo marnobe leedi ndi kanya no ngonyata dum ana hollita wiide do mabbe mali yowi kebe mo ko masifi do hen
si enetan so leedi wana jogindi hore mudun bangal jawdi ana hollita sandi wala politique leede mawde jogide sembe jawdi de kebi e leede arande jiginoade sembe fati pantugol hore mudun wannode
la politique ko nayri bangal kambe kuminibe kabaru kebe be biso jabbirki bangal dati politiki nyaloma handen o maliana holita wido hono hemtay hore mudun sabi de wakkati fur kulle mudun ko jaadete bedo yimbe la kuminibe kabaru kebe be bido yigaji di dirtete le leedi meden den hani ko tawe bedo yimbe la nawtiro dedo kebe ka wana non dum wori kedda mo kanko professeur Ablaye Niang le fedde de no dirta senende o woni mudun
pays
leydi bawtori hore muɗum e jawdi nafakaji gonɗi e dey leydi e region ngaji meɗen maɗi ɗi eɗen kani moƴƴude nokkuje ɗo yimɓe gelle ɗo ɗum goni ana mbawi gollude e majjum dokko ɗum en sembe mbawi nawtorade fa nafa leydi ndi keɓal meɗen gongal e ley leydi ngal ɗe gollirɗe kanɗe joƴinede e nokkuje ɗe so ɗe tawa gollonojo kohe majje na foraba ana kani tawrede nafaka ko wallata leydi ndi
kamɓe kumniɓe kabaru keɓe fa yettu andamɓe kabaru sériyaji ɓe kullitir sériyaji mawɗi kani ɓamede ley leydi ndi ko nafata ɓiɓɓe leydi mali ndi fuu
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
se ngar e li kabaruji amen région ngaji ɗi mbiyan to sikaji toon holtama wiide ƴewtagol yuɓa indeji gotoɓe fuɗɗanno ñande go o leru octobre ley région o foof ndenno fadde nden sous préfet ɓe dardi baale politique uji ɗi foof neddo inde yumɓe indeji mbiyan yimɓele kamɓe nadde e fedde ƴewtagol ngol keƴaɗo mbiyan keña woni ko ɗum ɗo humpita e ley radio ji politinkoɓe foof jetti oɗo anni o to en songo toon holtama wiide gol mbiyan galleji temeɗe jeegom e sappo e jeɗɗi goni tottaɗi talki hertanaɗi heɓgol ɗum guure he alan keñen noga e lebi septembre ndenno eɗum holta wiide galle foof heɓan uñaji joyi e temeɗe jeegom kalisi sefa kala lewru fa lebbi nayyi mbiyan kaɗo faaba yo mbiyan talku yo mbiyan talka kaɗo faaba talka en cercle o yo jawdi mo itti pam ɗum programme alimentaire mondial mbiyan lebbi nayyi ɗum ɓe gatta e golleji ɗi en timinan kabaruji ɗi to machina toon heƴaɓe lawmɓe holiti wiide milioji jeɗɗi mbiyan goni nawtortoɗi e ley yambere indépendance o saabi e wi mabɓe ɗum ɗo yo tawangal noon hana fewi ɗum mbiyan ɗum yeeɓe mbiyan alhaaliji ndi e tawede foof ɗum mbiyan ndenno doɗɗodiral laana woni mbiyan mawɗo e yambere to machina toon fa hande faddamen waynodirde mbicitidiɗo on kala jiɓɓe fa hande heɗade heeƴoji studio tamani en mbawi nawtorade mbiyan www.studiotamani.org ma dunnodude wiyamu 37321 mbiyan ɗo timinta kabaru ɗiɗo sa ɗe yewtere mabɓe wowande
Sido Tamani.